I would also like to big up people I've grown up listening to their music and looking up to them for inspiration. Femi One, Femi One, Femi One, Femi One. Rico Beats.
Yeah, fuck it. Najua even though mta reply. Femi yuko chini na vile unajidai. Femi weni fake, wo chorewa, wo uandikiwa. Femi kakempa ina kuwest. Hebu saidiwa. Femi, 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 Femi ulidandiwa, mbona mjasema vile nachorewa ngoma show, vile nachorewa matext, vile nachorewa machali zenyu. Hata ujoin gospel, ha, madamu na bahati. Neza kalia kitiangu briefly, kama bahati. Meni amsha, mgeni wacha tu nilale. Nilikuwa chini ya maji kama Collins Majale. Big up Jack, bricky show bado heavy kwa clubs. Mbona inawauma, kwani mkona cramps. Wanajua na wadishi weekly, kao tonje. Don't mess with me, ntawachizisha kaa konje. Niko na forehead, yes after three, niko top 5. Kwa mic niko top, kwa nyi wote 5. Usileta yo jinga kweka sijui mguu waje mkipose. Oh, weni softy, takuhando caros. Mi bell ringa neza mwa mkuli leo lunch. Kila kila bar ni jab, kila kila bars na punch. Sina saa, sina senior, mi si Captain Crunch. Mi hardcore, nikio na tele naweza, simu mkatia. After a few months kama wezi, simu mwachilia. Sipendi watu wana come so soon, ha, sijua na niletea the sun and the moon. Ni Femi wana etiquette na tabia kigun. Jeriji weke ile mwa yako ya Snapchat. Tuma reply, I'm waiting wane niki clap back. Alafu nione mtachi po mwitu na snapback. Mna niona less, you wanna do more. Nilifunzo na legends, unajua senye master na students. Washaviria tukwerewi, influence. So manager wako likol wangu, tafadhali kolabo, trash music. Jeri wewe bado atupei no mind. Yo jina ndio atupendi. Una Twitter show, inzo ujinga ndio atuwendi. Wewe kanjeri, mbona unashika moto. Jasikia niko ligi, so we bado ligi mtoto. Niko team D, kaka Empire ni team A. Chuo nilipata B, kwa chat siku C. Labda niku CC, kwa email. Wacha ufala, nda kuslap we female. Ambia producer wako kwambia ukweli, hauniwezi. Madam, labda ujaribu kustressi. Sasa wa nimemtaja. Waste of time, but since tuko hapa, enjoy free publicity. Si lazima nipanue, si lazima nifae mini. Mnataka wa Kenya kuamini, we mwenyewe ujiamini. Na unatupimia ratili na hizo rhyme zako sili. Koja Empire Season 5, kwa Mike Mini Cookie. Kucha kwa Rico wa kujenge beat, ya kunitusi. Lines mkonazo ni za simu tu, kuleni ndimu tu. Noti flow kitu gani, na hakuna ganji. Labda sink yako imeblock, iyo ndo flow naweza kuwa nayo. Producer likucheat, akakujengea hit. Spent a few nights kwa studio, I guess iyo ndo inaitwa hit. Thank me later kama album ya Drake. Ah, izo ngoma zenyu zote ni fake. Ni Femi, mnataka niwaambiaje? Femi uno, wana dhani yo Femi one ni Femi one tu. Si jina tu saa. Your music mki reply, sema Femi One. Yo one ikuwe hapo. Number one, you have to say it, you have to say it in your music. Reply mki sema one, Femi One. Dojo we si Njeri 3, we si Njeri 10, we ni Njeri 98. Actually we ni Pilau Njeri. Kwani? Anyway, ndeni studio mka reply. Mimi niko na meeting na manager wangu. Simlisikia juzi ni kwa Cox Studio. Nani hapa nisheo na Cox Studio? Ha, nobody! Alafu tena nilikuwa Sport Pesa, main stage. Nye mlikuwa masaifa? Endeleeni na masaifa, tonge, but die. Reply, reply, I'm waiting.